This is Rava Boy, Mr. Shabani B, coming from Zola. Umaziwa.
Mamuna ngachomwe ndikufuna ineyo.